wengine wa kazi gani yeye. Walisema wazo wa zamani, penzi lina thamani, ila ukishinda mitihani. Moyo nilo nao ni moja moja, napenda moja ambaye ni wewe. Siku sizo kwepo ntangoja ngoja, siwezi kuonyesha unachokiona wewe. Nakukunda kukundaga, aso zile ra unazonipaga, yani kama chizi navyokuwaga. Nakupenda kupenda kupendaga, aso zile ra unazonipaga, yani kama chizi navyokuwaga. It's a beautiful life, it's the beautiful time, it's the beautiful life.
Sleep like a baby, time to time, all the time. Only when you're all over me, oh my, oh my. Sipatu shingizi ya nisi, oh silali, kama hupo nyumbani. Taba, meni kamata, oh kabata, wangu talaka, no talaka. Na kama talaka, wendo tanipa, na ukini achami tazipa. Matata, we matata, toto, swadata, mishadata. Wake up, I'm in talipa, I'm in love with you. Meni funisha na kenya kiusa, meni pereka mpaka rafika, meni kumesha mpaka nasoma. Beni furisha mpaka rafika, oh, ikonesha nakeba.
It's the beautiful life, it's the beautiful time, it's the beautiful love, 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 love. It's the beautiful life, it's the beautiful time, it's the beautiful love, 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 love.
We going low, we going, going low, we going, going low, we going. It's so beautiful.
We call it love.
Oh, I'm calling it love.
We call it love. So beautiful.